Westheathmusic.com.
Your boy Crucify. YP, yeah. Mutumani, unplay samina no yoki mutumani. Kuli woko wobwa beleka kapa no domana. Ni broka ki fion fion yana ni kotomani. Ana kutumani, bana kutimani. Yo afume atimani. When again kutawa no nila chwane wale wabaziba. Futo kwa kiliko wefela zala. Ni ota ape same yes wana. Viva tuwebe iswana. Busy making calls wanna get money. They wanna have some money. I'm grateful my cock.
Kanitiluleka munu tata. Mala tela kuli nipile life, I don't know. Mane wenye lateo. Nitiluli nanangateo. Akuna zeni ya zaza kapa kila. Kulumba kimbamba. Everything atoke peto kipwa pwa. Shut up. Do me favor, shut up. Favor me, shut up. Mimume. You don't know, continue making us here as a gospel.
Would you bless? No man cares. More life to me enemy. Kamunuluri wakataza. Zabata fela kuna tikunyanda. Niete za tikata ni kunyaza. Twale muka swava miyafi noti safa. Ikanyanda iwa muri mukachwa. Niko ni kutavi sawa tukao fela. Re, if you wish me well, miyafi wish you well.
Pile life, I don't know. Mane wenye lateo. Nitiluli nanangateo. Akuna zeni ya zaza kapa kila. Kulumba kimbamba. Everything atoke peto kimbamba.
Shut up. Hello.
Do me favor, shut up.
Reach to the fruit. It's a brand new beast touch.
Favor me, shut up.
May I feel it?
Mimume. Manzi ya mwana mwode kwa yuzon. Busy kwa mwola zaka. You don't know.
Your boy Crucify.
Yeah.
Kutata wakamunu kisalulu tukulu kutatupa tupa mamu shitusha paputi. Aka kufango yu kisikute kutukulele lali fase uswila kulekele suti. Okunde ukarati sisafo kunyazala. Apo seli chwe uwo ni kwa ezala. Pata kukuona mota kila mangomo. Ashwe kuseha kuiseze mutumo. Likaze mzelu li shut up. Kutilu kafosa aluka ezanga fakofu. Kaluwezi sanga CV. Please kimukolo mani wasa TV. YP bacheze haba CV.
Kanitiluleka munu tata. Mala tela kuli nipile life, I don't know. Mala wenye lateo. Nitiluli nanangateo. Akuna zeni ya zaza kapa kila. Kulumba kimamba. Everything atoke peto kipwa pwa. Shut up. Do me favor, shut up. Favor me, shut up. Mimume. Poison busy kuambola zaka. That you don't know. Continue making us you as a kaswa.
Westheathmusic.com.